wanna hear your voice. Pretty girl, send them all, just come close. Sure. Ukiongea mimi napata gamoli. Nataka tuwe wote paka 6 in the morning. Uzuri wako umenichanganya. Kile unachotaka mimi nitafanya. Utazikuwa ukija niacha alone. Kwa machizi kaja onekana call. Tena nataka tuende far away mimi na we. Serengeti selu tukatalii mimi na we. 5 star hotels za kunaga makelele. Asubuhi mpaka jioni ni kufikishe kilele.
Give it to me, give it to me. Umenikamata kwenye nani, kwenye nani. Nisina matata. Give it to me, give it to me. Umenikamata kwenye nani, kwenye nani. Nisina matata.
Unanichanganya, unanivuruga. Unapokuwa mbali mina kosara. Usije niacha na misito kwa chama. You're the one for me, mwingi messy na. You look like a star in a movie. And the way you walk, mwendo wako haile badu. Unanimaliza, hata vile unawaumiza daily. I wanna stay close to you. As I say, nomba unielewe. Hakuna kama wewe. Nomba unielewe. Hakuna kama wewe, wewe.
Give it to me, give it to me. Umenikamata kwenye nani, kwenye nani. Give it to me, give it to me. Umenikamata kwenye nani, kwenye nani. Nisina matata.
Kirangi chako cha kichokleti. Umefundwa mtamu wako peti peti. Sisike sioni mami, you're my breathe, 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 breathe.
Kila napokuwa nawe sitamani mwingine.
Oh la la la.
Hey, you give me vitu ambavyo sikupata kwingine.
Oh la la.
Tena, nataka tuende far away mimi na we. Serengeti selu tukatalii mimi na we. 5 star hotels za kunaga makelele. Asubuhi mpaka jioni ni kufikishe kilele.
Give it to me, give it to me. Umenikamata kwenye nani, kwenye nani. Nisina matata. Give it to me,